Sometimes nahisi kama ni jana tumekutana. Miaka 20 ndani ya ndoa ila bado nanikoshaga. Una machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua, nakupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua kundu masonga na wazuru mezaliwa ila wewe ndo bora. Rushing over you, boo boo boo.
Over you.